Love, 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 love. Chico's sensation. Hamtaweza nibandua kwake maua. Sare, 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 sare maua. Penzi limenichagua. Hamtaweza nibandua kwake maua. Maua, sina shaka nimeamua. Naomba nikupe yako maua, kudada deki hadi tudedi, yeah. Niko down, niko ready, we ushampata baby, tushapanga wedding, koko 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 baby, we katoto ka painting, yeah. Katamta ma keki, kama nishika weki sare.
Baby, in there, tuma location nije, zungusha.